labaatan iyo haya waxay sheegtay inay dalkeeda ka masaafrin doonto muwaadiniin u dhashay dalka Pakistan sida ay ku soo warramayso Intisaar Saalax Xuseen.
Dowladda Kenya ayaa amartay in la soo xiro ajaanibta sharci darrada ku jooga dalka Kenya kuwaasoo ka yimid waddanka Pakistan. Waxay dowladdu sheegtay in muwaadiniin badan oo u dhashay dalka Pakistan ay soo galeen gudaha dalka Kenya kuwaasoo ku kala sugan ismaamulada Nairobi, Machakos iyo Kajiado. Waxay dowladda Kenya sheegtay in dadkan ay ka soo jeedaan Pakistan ayna u sii socdaan dalka Saudi Arabia iyagoo doonaya inay kaga gudbaan dalka Kenya. Hogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya, Karanjo Kabijo, ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka ajaanibta ah ee ka yimid Pakistan ay aad u badan yihiin, kuwaasoo uu sheegay inay walaac badan ka qabaan. Waxa uu intaas ku daray in dowladda ay bilaabi doonto howlgallo degdeg ah oo lagu soo qabanayo Pakistaniyiinta sida sharci darrada ah ku jooga dalka Kenya. Dr. Kabijo ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay jirto khatar sare oo ajaanibta ay ku faafin karaan xanuunka COVID-19. Horey ayay dowladda dalka Kenya waxa uu sheegtay inay xadidi doonaan tirada dadka soo galootiga ah ee soo galaya gudaha dalka Kenya kuwaasoo ka imaanaya waddamo kale. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.